blah blah. My name is Ellen.
Ekibuga kye Kampala kiyuma olinamu ku mane gundi nonya mane. Okunyumirwe Kampala kuyuma olinamu ku pepa gundi nonya chene. Kyovola bantu wenja na mutima gomo 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 amazima gomo. Jengenda si wangu na yende magomo gomo gomo gomo. Anyway kawaka muka muka kakoro muganda wesiri gana lwachiro kubanda. Rosi zifunye techinga na vimba kubanga tomorrow tulira yo kukwata. Pose no mu moto kobo. For sex so when you meet up with snap chat. Pesa ka vimba ngo mu banda. Ekibuga kye Kampala kiyuma olinamu ku mane gundi nonya mane. Okunyumirwe Kampala kuyuma olinamu ku pepa gundi nonya chene. Kyovola bantu wenja na mutima gomo 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 amazima gomo. Jengenda si wangu na yende magomo gomo 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 gomo. Mwomuvubuka nasune kikumba kuvimba ne byana biwole bye Kampala. Nina binji ebinsanyusa nga byana biwole bisheshe nga bisagala. Bigamba the boy so lean, the boy so cool. Chikuwa nebamba matu abalala bakazi nira munkokoto. Atali na sente talaba komento. Yado muziki kunyumanga monto komonto. Ekibuga kye Kampala kinyuma olinamu ku mane gundi nonya mane. Okunyumirwe Kampala kunyuma olinamu ku pepa gundi nonya chene. Kyovola bantu wenja na mutima gomo 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 amazima gomo. Jengenda si wangu na yende magomo gomo 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 gomo.